uwite kafite igituza kinini cyane cyane kiragaye kandi kiratoshe nta ucikwa kwigaburo ya buri munsi dushimiye mana itubeshejeho uwite kafite igituza kinini cyane cyane kiragaye kandi kiratoshe nta ucikwa kwigaburo Buri munsi dushimiye mana itubeshejeho abazungu abirabura abakuru n'abatoya inyamaswa mu ishyamba inyoni mu kirere twese duhurira umukuru w'Uwiteka niwe udutunze akwiye amashimwe abazungu abirabura abakuru n'abatoya inyamaswa mu ishyamba inyoni mu kirere twese duhurira umuko y'Uwiteka niwe udutunze akwiye amashimwe Shisha uiteka bichaemo turi namaziragiwe mucha nacho uiteka adushora kumaziye tugashiri nyota ugati vimana nukuri muratoshe urashishisha uiteka bichaemo turi namaziragiwe mucha nacho uiteka adushora kumaziye tugashiri nyota Abazungu abirabura abakuru n'abatoya inyamaswa mu ishyamba inyoni mu kirere twese duhurira umuko y'Uwiteka niwe udutunze akwiye amashimwe Abazungu abirabura abakuru n'abatoya inyamaswa mu ishyamba inyoni mu kirere twese duhurira umuko y'Uwiteka niwe udutunze akwiye amashimwe Tumare kujya tumaze guhaga tugende no gusacu tumusuzugure kandi uduhetse umugongo we mucyakiyubahe tugusuzugure uduhetse tumare kujya tumaze guhaga tugende no gusacu tumusuzugure kandi uduhetse Umugongo we abazungu abirabura abakuru n'abatoya inyamaswa mu ishyamba inyoni mu kirere twese duhurira umuko y'Uwiteka niwe udutunze akwiye amashimwe abazungu abirabura abakuru n'abatoya inyamaswa mu ishyamba inyoni mu kirere twese duhurira Umuko y'Uwiteka niwe udutunze akwiye amashimwe twese duhurira umuko y'Uwiteka niwe udutunze akwiye amashimwe twese duhurira umuko y'Uwiteka niwe udutunze akwiye amashimwe